ọdịrị soshal klọb ọf naijiria. Ọdịrị soshal klọb ndị ọma.
Onye eribe ocheta nwanne ya, onye ṅụlala ibe ya ṅụrụ, udo na ịfụnanya ka eji mara ọdịrị ebe aṅụrị dị. Olise bụrụ ụwa ngọzi onye ọbụla n'ofu n'ofu.
Ọlụ mụ bụ ịgụ egwu, ebe onye na-alụ ọlụ bụ ụgbọ ya. Onye na-ele abịa na-ele ka anya nwee ụlọ, onye ọlụ ụgbọ kọlụ ji na nne ka anya gwute nnukwu ji. Ibe ọjọọ ama gbanata anyị iru ma ncha, anyị jee n'udo anya nata n'udo. Olise bụrụ ụwa ka anyị na-ayọ, onye na-akpaghala ndị ojebe okoro, abịakwa n'ebe anyị na-eti egwu. Ụwa mụ bụ ụwa ọbịa ṅụlị. Ọdịrị soshal klọb ndị ọma. Anyị na-eme ka ọ bụ nne, onye eribe ọchacha nwanne ya, onye ṅụlala ibe ya ṅụrụ. N'omume ka ị ga-eji m onye pụrụ n'anya, National President ọdịrị, High Chief Senator Samson Nnemeka Ugachukwu, ezi ohimọma. Isi ya ewebiri ekụ, enyi kwụ nwa, oke osisi roko na ọsụ meyi. Egbe e ji eje ọgụ ndị Igbo niile, Chairman and Managing Director Sineco Investment Company Limited. Anyị bụ ndị ọdịrị nesiela anya wepụta gị, si gị dụla anyị gaba, maka na omume gị na-asọ onye ọbụla ọsọ. Ọ na-ekwu ekwu, ọ na-ememe Action President. Ọdịrị soshal klọb ọf Naijiria, First National Vice President Chief Mike Ezenachie. Ezenabata Ogwomudia International, ọgbara nna bụ ife ọf Ezinibite. Second National Vice President Chief Nicholas Isiokonkwo, ọgbọ ebiekunni ya ọbụtụ. Ọ chịrị ọzọ gburugburu ezi ohimọma, Chief Dennis COS Kogo, ọgbọ egwu na Amoka, National Secretary ọdịrị.